JMK's done it again.
Yo, tano nane, kia kwa nini kesho? Yo, jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Babi lakini anatekwa na chrome, hama hoes kwa DM wame chrome. Ask my ex, I'm toxic, kezi ni acha jahi bone. Ask my ex, I'm toxic, kezi ni acha jahi bone. Yo, 24-7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM, from AM to PM, sometimes you map like I didn't see him. When I'm trying to do your fame, na jodi souls don't love me. Nenda super greasy mode, ni mareka mabukati. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
AJ una claim umpo, anapria na go na knees. Anapenda kupelekwa out, azin anapenda ma treats. Kimuliza anapenda ma cakes, kimuliza anapenda ma creams. And she always on the creep, fine B anapenda kupiga ma pics. Oh boy, ame catch my feelings, mpo wake anadroll na team. Amechoka kubawa ma pizza, ntaka nimuonishe hii life ya east. Anasema my friends indeed, sometimes I'm die kuni kiss. Anasema my friends indeed, sir, sometimes I'm die kuni kiss. Every day tunakuanga ma meds strictly, easy track ni ma overdose. Wanauliza wana ask ni nini, ni wapua tume overload. Nime ball drip zangu, it's solo Mr. Copado. B-boy sis in Madonna, Don Junior and QL Chapo. Like it or not, ngoma zetu go on repeat. Tunachafua easy ma short up boy, tunawacha waki sweep. Sitko fresh kama daily milk fresh. Ni aluta kibiriti, ni ma steam na matopa ting.
Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
JMK's done it again.
Another gbedu from nigerpickup.com.